Blog Talk Radio.
Ishakwe inshuti zacu bayoboke bishyaka ryacu namwe mwese mwumva iki kiganiro turabasuhuje uyu munsi ni kuwa 23 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2020 hari hashize iminsi dufite ibibazo bya tekiniki ku buryo radio yacu yari imaze iminsi mike mu kiruhuko ariko twagarutse tugarukanye kandi za mbaraga zacu musanzwe mumenyereye tugarukanye wa murava musanzwe mumenyereye uyu munsi turaganira ku kiganiro twahaye iyi nyito Kagame na coronavirus abanzi babiri mu gihugu kimwe muri iki kiganiro turi kumwe na Dr. Théogène Rudasingwa nagira ngo abanze abasuhuze numve ko ari ku murongo wa telefone hanyuma banze abasuhuze uranyumva neza ashobora kuba ataraboneka reka tube dukomeje ndongera muhamagare mu kanya
hello
yo Dr. Théogène Rudasingwa ijambo ni ryawe nagira ngo usuhuze abatwumva niba unyumva neza
ndakumva neza uranyumva
ndakumva neza cyane rwose
ubwo nagira ngo nawe mbanze ngusuhuze kandi mfunze n'abakunzi ba radio yacu muri iki kiganiro tugiye gutangira kandi tubifuriza gukurikirana ikiganiro neza n'ibizakurikira ubwo nawe ngusubiza ijambo
muraho murakomeye iki cyorezo kimeze gitaho ngaho mutuye
hano ni nko muri zone y'intambara nkatwe abanyarwanda baciye mu ntambara n'ibikozere bya genocide ngira ngo umuntu avuze ati turi mu bihe bimeze nk'iby'intambara hano mu by'ukuri yaba adakabije kuko niko bimeze ubu hafi abantu barenga miliyoni ijana nibo bose bari mu mbese ni nko mu buroko mu mazu yabo sinzi ijambo turi bukoreshe rya karantine mu kinyarwanda n'ubundi kinyarwanda cyane karantine tuyita iki
ni umuhezo ni ukuvuga ko abantu bari mu muhezo ariko ni umuhezo
murumva nyine ari ibikorwa byose bijyanye n'ubucuruzi ari ibintu bijyanye na transportation transport mbese abantu ubu ngubu aho mperuka kurebera abantu hafi miliyoni 3 babuze imirimo kubera ko ibyo bikorwa nyine bisanzwe byaba iby'ubucuruzi n'ibindi byahagaze ntabwo kandi umubare w'abapfa n'umubare uko bagenda bashobora gupima kureba uko bimeze ngira ngo uko mperuka kubibona nimugoroba abantu 32,000 bapimye bagasanga nyine barafashwe n'iyo virus ngira ngo n'abantu 400 bamaze gupfa kandi mu gihe gito cyane kuko byatangiye inyuma y'Ubushinwa n'iby'Ubutaliyani mbese ahangaha uko bivugwa baravuga ko bari mu bihe nk'iby'intambara niko babifata ntabwo rero byoroshye na gato
n'ubundi niko bimeze birakomeye cyane kandi ndibaza ko aho muri Amerika iki cyorezo buriya kimaze nk'ukwezi gitangiye kuhavugwa
nibyo
ni nk'ukwezi no mu Burayi naho nuko biracika abantu basa n'abafungiye mu mago yabo abana amashuri mbese yarafunze ikintu kigifunguye ni amaduka kugira ngo abantu bajye gushaka icyo kurya rimwe na rimwe ariko naho ugasanga amaduka nyine arera ibintu abantu barabimazemo barahunitse ni ingorane mbese ni igihe kimeze nk'intambara koko ubu rero mu Burayi ho nubwo babwiyongereye kubera ko mu Butaliyani kandi ni kimwe mu bihugu bikize ku isi nk'icya kangahe mu Burayi mu gukomera nicyo kimaze gupfusha abantu benshi cyane ku isi bishwe na n'iyi virusi ya corona ni ukuvuga ko abamaze gupfa mu Butaliyani bamaze kurenga umubare w'abapfuye mu Bushinwa kandi mu Bushinwa ariho icyorezo cyatangiriye mu Butaliyani rero bakavuga ko ngo bifite n'umuvuduko munini cyane bityo bikaba byateye ubwoba bwinshi abandi banyaburayi dukomeze rero ikiganiro cyacu nk'uko nari nabivuze navuga ko iki kiganiro twagihaye inyito Kagame na coronavirus abanzi babiri mu gihugu kimwe muri iki kiganiro cya radio ishakwe ijwi ry'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement twakibategure nyine uyu munsi ku itariki 26 Werurwe umwaka w'2020 tukaba twagihaye inyito nari maze kuvuga hejuru iki cyorezo cya virusi ya corona kimaze amezi ubu ni nk'atanu kiyogoza isi gihereye mu gihugu cy'Ubushinwa kugeza ubu ku mugaragaro kimaze gufata abantu barenze 77 mu gihe gitoya mu bihugu 144 kandi mwibaze ikintu kimaze imyaka nako amezi mu mezi atanu kikaba kimaze kugera mu bihugu 144 hamaze gupfa abari mu 111,500 abo bavuga ko borohewe ni ukuvuga abarwaye bakoroherwa bararenga ubu ngubu 90,000 icyo cyorezo cyamaze kugera no mu Rwanda aho kigiye gufasha Perezida Kagame gukindagura abantu nawe amaze kwisasira benshi batagira imbaga nagira ngo rero mvuge ku mibare y'abamaze gufatwa mu Rwanda nk'uko itangazwa na Leta y'u Rwanda iyo mibare Leta y'u Rwanda ivuga ko iri hasi ya 20 ejo bari bageze muri 17 ariko hariho amatangazo akomeye cyane bariho basohora amatangazo aha abantu amabwiriza yo kuba mu muhezo amabwiriza yo kwirinda no gukaraba no kugira gute ugasanga ari ibintu bigomba kuba bikomeye kurusha uko bivugwa na leta ikindi nanone gituma dushidikanya ku mibare itangwa na Leta y'u Rwanda nuko ibipimo by'iyo ndwara hari bike cyane ndetse n'ubushobozi bukaba budahagije ni ukuvuga ko dukwiye kwitegura icyorezo kizagera ku baturage benshi rwose mu gihugu ari Kagame ari niyo virusi ya corona n'abanzi babiri ku gihugu bagihuriyemo ubundi mu kinyarwanda bavuga ibihanga bibiri ntibikwirwa mu nkoni imwe ubu ni ukubitega amaso tukareba nk'uko nari nabivuze rero umutumire muri iki kiganiro ni Dr. Theogene Rudashingwa umuyobozi mukuru w'ishakwe Rwanda Freedom Movement mukaba mukigezwaho na Sixbert Musangamfura umunyamabanga mukuru w'ishyaka nagira ngo duhite dutangira ikiganiro mbanze nk'ijambo Dr. Theogene Rudashingwa atubwire dore ko n'inyito mu by'ukuri ariye atubwire impamvu yahisemo iyi nyito n'ibyo yaduteguriye uyu munsi ijambo ni ryawe Dr. Theogene Rudashingwa
uracyanyumva nari nashyize kuri mute uranyumva
ndakumva neza cyane
murakoze cyane Sixbert mu by'ukuri turi mu bihe bidasanzwe. Ndavuga iyo mvuga twebwe, ndavuga twebwe abatuye kuri iyi si, kuko ngira ngo uko twese dukomeza gukurikirana amakuru y'iyi crise turimo ya coronavirus, abantu benshi ndetse hariho abatangiye kuvuga ko turi mu ntambara ya gatatu y'isi. Ubwo baba bayigereranya n'intambara ya mbere yabaye mu Burayi, niya kabiri, cyane cyane yatangiriye mu Burayi, niya kabiri yatangiye mu Burayi, ariko ya kabiri niyo abantu bakunze kumenya kuko niyo yagiye hafi ku isi hose, n'ubukana bwayo n'abantu bapfuye ari mu ntambara ya mbere n'iya kabiri ni abantu benshi cyane muri za miliyoni. Iyo babishyize hamwe bavuga ko ari hafi miliyoni ijana ngira ngo. Iyo bavuga rero ko ari ntambara, ko bishobora kuba biri nk'intambara ya gatatu y'isi, nuko iyo urebye mu mezi kuva bitangiriye mu Bushinwa nk'ukuntu wabivuze mu mpera y'umwaka ushize kugeza kuri uyu kugeza ubu ngubu, bikaba bimaze kugera mu bihugu 140 n'ibindi nk'ukuntu bivuze, nawe tekereza umwanzi wakwataka mu mezi atageze no kuri atandatu akaba yafunguye frontline, no kuvuga aho abantu barwanira mu bihugu bingana bityo. Na Hitler wakoze ibyo ashoboye byose n'abamurwanyaga ntabwo bigeze bashobora gukora ikintu nk'icyo ngicyo mu gihe kigufi cyane. Ikindi cya kabiri cyo abantu bagomba kuzirikana nuko ahanini, nako mbikurisa ahanini, nuko ubwo isi abarwana n'uyu mwanzi ariwo coronavirus bararwana n'umwanzi badashobora kureba. Ntabwo ushobora kumuteraho amaso uvuga uti umwanzi namubonye ahangaha, uretse ko kugira ngo umenye aho ari nuko agomba kuba yatatse, ukagenda noneho ukajya kureba abo yatatse, ukajya gusuzuma ugasanga nyine bazize uwo mwanzi ari wo coronavirus. Hari umuntu, hari akantu ka audio, ka video ngira ngo nigeze kubohereza, sinzi umuntu wakanyohereje, umunyarwanda kazi wavugaga ati ibi bintu byayibyise ngo ni koroneri indi ngo koroneri fabulous koroneri, sinibyivu kuko yabivuze ati sindabibona no mu buzima bwanjye, ati kera abana barwaraga ngo inzoka ngo bariyibije, abantu batamenyereye nyine gusobanura ibintu kumenya aho indwara zituruka, ati baryaga ibijumba n'ibishyimbo bakarwara inzoka, ati wabavura bagakira. Atari ku bingi bya Koloneli Fabrice ubwo yavugaga coronavirus ntabwo turayibona. N'isi rero ntabwo irabimetriza, ni nacyo kibazo gihari. Nk'ukuntu nka sida yateye, ndibuka nkiri mu ishuri ry'ubuganga zamuraga hariya i Kampala bigitera, twabonaga abarwayi baje kutureba ukamubona neza nyine ko byatwaye igihe kugira ngo abantu bamenye ko ari iyo ndwara yo bita sida, ariko icyo gihe ntabwo twari dufite n'icyo gukora kuko n'abantu bari batarayimenya neza ngo amaherezo bazashake n'umuti uyivura. Ni ukuvuga rero icyo nagira ngo ntangireho ni icyo cyo kuvuga ko ari ikibazo koko gikomeye cyane. Noneho nongere ko n'ibihugu by'ibihangange, kuko Amerika ni igihugu cy'igihangange kurusha ibindi byose, utekereze ikonomi y'iki gihugu ni trillion z'amadolari, sinzi ukuntu no mu manyarwanda umuntu yashobora no kubibara. Isi yose bavuga ko ubukungu bw'isi yose umuntu yabugeranye na trillion nka 80, sinzi ukuntu umuntu yababara mu manyarwanda.
Ubwo ni ukuvuga za miliyari, ni za miliyari ibihumbi, miliyari yose ziba trillioni ubwo ngubwo.
Kuyabwira umunyarwanda ariko usanzwe natwe ubwacu kuko ikimetereza mu manyarwanda ntabwo cyoroshye. Urabona n'igisirikare, hari abasirikare ibihugu byose ubiteranyije kuri iyi si, na za polisi n'iki byose banza ari nka miliyoni 65 kwisi hose utekereze imbunda za kirimbuzi ibihugu byose bifite utekereze iki gihugu cyonyine hafi gikoresha biliyoni z'amadolari 700 buri mwaka ku bintu bijyanye mbese n'ubwirinzi hirya no hino ku isi. Urumva uyu mwanzi tudashobora kubona n'amaso yacu arataka, ariko noneho bwa bukire bwose bwo dufite na za mbaraga zose dufite z'uko tumenyereye kubara ingufu mu gisirikare mu ku isi, abasirikare n'ubutunzi dufite ntizikwemerere gukoresha izo mbaraga zufite, kuko ubundi yaba ari umwanzi ugaragara urumva ufite n'imipaka yaho murwanira n'iki byose, ubwo byakoroha cyane kubirwanya. Ibyo ni ibintu byo kuzirikana rero muri ubu muri iyi ndwara yadutse, muri iki cyorezo cyadutse. Kuba rero abantu bakibifata ko ari ibintu ba tekinika cyane cyane nk'uko ubutegetsi bwa Kagame na FPR na DMI bamenyereye gutekinika buri bintu byose, imibare ya SIDA kwerekana yuko mbese buri bintu byose baba babizi kandi bafite uburyo bahangana nabyo, ni ukwigiza nkana cyane, kuko iki ni icyorezo gikomeye cyane kandi kizagira ingaruka kuri buri gihugu. N'igihugu kitatewe cyane n'icyo cyorezo, ingaruka zizabaho ku isi hose, haba mu bukungu n'uko dusanzwe turi ibihugu bisabiriza, ibi byose bizagira ingaruka. Ariko cyane cyane impamvu Sixbane yavuze ngo iki kiganiro tucyite Kagame na coronavirus, ko ari abanzi babiri mu gihugu kimwe, n'uko iyo urebye uburyo iyo virus uko iteye n'uburyo yataka, ushobora kubigereranya na sistemu ya Kagame, sistemu ya FPR, sistemu ya DMI, mu by'ukuri ukuntu nabyo bikora. Tuvuge u Rwanda urwise ko ari umuntu urwise ko ari umuntu ukabigereranya n'icyo zitse na virus ukwikora. Icya mbere, iyi virus nk'ukuntu nabivuze ni agakoko gato cyane ku buryo udashobora kukabona n'amaso yawe. Wenda twavuga ko n'uwo muntu twita u Rwanda nawe ni umuntu muto iyo ugereranyije n'ibindi bihugu, ariko muri uko kuba agakoko gato cyane ako kavirusi ukuntu kangana, ikindi cya kabiri cyo dukwiriye kumenya ni uko ni agakoko kadashobora kubaho iyo katari mu mubiri. Hariho irindi jambo nari nkwiriye kubona ariko wajije kare, Sixbane, urabizi umubiri iyo urebye nyine umuntu cyangwa se igikoko cyangwa se ibindi bintu byose bifite ubuzima bikozwe nabyita ngo ni amatafari, ariko mu cyongereza tubyita cell. Mu kinyarwanda cell twita iki?
Mu kinyarwanda ubanza ari uturemangingo, ndumva ariko umuntu yagiye
kamwe ubwo twakwita karemangingo, right?
Yego.
Cell, urumva ntabwo iyi virus ishobora kubaho itari mu karemangingo, itari muri cell. Niyo mpamvu bayita ngo ni internal parasite, ni ukuvuga ngo hanze y'uturemangingo ntabwo iyo virusi ishobora kubaho. Kuko igomba kubaho ari uko inyunyuza cyangwa se ibitunga byose ibivanye muri ako karemangingo cyangwa se muri iyo seri, nk'uko twita mu cyongereza. Mu gifaransa muyita iki? Icyo ni tukwiriye kumenya cyane, ndaza kugisubiraho nkigereranya na FPR-DMI. Ikindi ni uko iyi virus ntabwo itoranya. Urumva muri ukuntu iyi virus yaje kugera ku kiremwa muntu, bavuga ndetse ko kubundi yibera mu bucurama aribwo inyunyuza ariko ari ukuntu yasimbutse igera ku kandi gakoko ako gakoko rero bakavuga ko ariho yongeye igasimbuka noneho ikagera ku kiremwa muntu aho ngaho bavuga ko byatengire muri China nibyo tuzi ubu ngubu ariko ndahamya ko hari byinshi abantu bazashobora gusobanukirwa ubu ngubu tutabizi ariko urumva ntabwo yo toranya aho ipfa kubona uturemangingo yakwihishamo iyo imaze kugera rero muri utwo turemangingo ifata bya bindi ubundi uko umuntu ateye n'izo cells ze igafata ibitunze iyo seri byose noneho ikabikoresha kugira ngo yibibe ibe multiplication kugira ngo yikubemo inshuro za miliyari na za miliyari urumva rero step ya mbere iraza
kugira ngo
ikagera
kugira ngo yororoke ikoresha mbese
yororoke iraza igafata ibyo kurya mbese n'ukuntu ibyo byose iyo seri ubundi ukuntu ibaho ikaba ari byo ukoresha kugira ngo yororoke ibe nyinshi ijye kuri buri muntu isimbuke imipaka ubungubu mu gihe gitoya ikaba igeze aho igeze ubungubu ibihugu bijana 40 n'abantu benshi ibihumbi kandi turacyari mu ntangiriro z'icyo cyorezo urumva icyo kintu cyo kuvuga ngo irazi kipatika kuturemangingo ikajya ndani iga ibikoresho byose uturemangingo dukoresha akaba ariko ikoresha kwibiba no kororoka kugira ngo ubukana bwayo bukomeze bugende bugere aho nk'aho bugeze ngo icyo nacyo ndaza kugisubiraho mvuga ukuntu FPR na DMI nayo umuntu yageranye na n'iyo virus ikindi
Eugene najya ngo uce mu ijambo gato cyane ni amahire kubera ko uri n'umuganga ko hari amakuru avuga ngo hari umuti wabonetse aho ngaho muri Amerika cyangwa zira za kororokine zayivura ibyo bintu ni ukuri cyangwa
ntawubizi kuko cyane cyane umukuru w'iki gihugu niwe ubihambayeho ubyamamaza cyane nawe afite ababivana kuko ubundi burya imiti ukuntu bagenda uko bayikora barabanza bakayitesta ku mbese hanze y'umubiri muri test tube mbese mu gacupa niba twakwita gacupa muri za laboratory bakareba ukuntu mbese bashyizeho iyo virus ukuntu bigenda cyangwa se kandi gakoko kaba bacteria n'ibindi hanyuma akazagira igihe cyo kubipima mu bantu bakabishyira mu bantu nibyo bita clinical trials sinzi clinical trials uko twabyita ariko rero ibyo byose ntibiraba nubwo abantu bavuga ko muri za laboratory bisa nkaho waba umuti cyangwa n'undi muti bakoresha muri sida nibagiwe n'undi muti yuko bishoboka ko hari icyo ishobora kumarira iki cyorezo ariko cyane cyane cy'abantu bibandaho ni urukingiro vaccine urukingiro niko barwita right
urukingo
vaccine nizo bateye abantu z'igituntu n'izindi nyine abantu bagenda bagerageza ku develop ntabwo rero abantu ndetse bakora ibya science ntabwo icyo baracyemeza kuko ubundi ni ibintu bitwara igihe kirekire kugira ngo hafi y'amezi 18 kugira ngo ibintu nk'ibyo ngibyo abantu bashobora kumenya ngo unabikoresheje ku muntu umuntu azunguka kurusha ibishobora gupfa ku mubiri kubera ko nabyo bishoboka buri kintu cyose waba ari umuti n'ibindi biba bifite icyo bitwara umubiri ariko wabishyira ku munzani bakareba ngo turunguka iki dushobora guhomba iki haracyari kare rero ntabwo ibyo ngibyo barabyemeza ko arizo za chloroquine n'indi miti ishobora kuba umuti wa coronavirus ikindi rero nari ngezeho no kuvuga ko aho byanatangiye bimaze kugaragara ko igenda yibasira abantu bakuze kuvuga cyane cyane bafite hejuru y'imyaka 60 nubwo ubu ngubu ikigaragara rimwe na rimwe abantu bakiri bato barirara bakavuga bati ibyo ni iby'abantu bakuze abafite izindi ndwara bari bifitiye tuvuge nka za diabetes cyangwa se presio high blood pressure n'ibindi ariko ubu ngubu baravuga ko 2/3 by'abantu bamaze gupfa bari hagati y'imyaka 20 n'imyaka 60 n'indi ni ukuvuga ngo n'abantu batoya ntabwo yasiga ariko cyane cyane iyo urebye nko mu Butaliyani cyangwa se mu Bushinwa abagiye bafatwa abenshi barakira mu bapfa igice kinini ni cy'abantu bakuze kandi bari basanzwe bifitiye n'izindi ndwara nyine baba bafite zituma imibiri yabo mbese ibidafite imbaraga zuzuye kugira ngo irwanye uburwayi nk'ubwo ngubwo urumva rero sida nayo iraza coronavirus iraza ikataka abifitiye intege nke abakuze n'abafite intege nke icyo nacyo mu mwanya ndagisubiraho ariko cyane cyane ikintu kimaze kugaragara aho iyi virus itereye urabona ko cyane cyane uretse abo yica nabo n'abafatwa nyine bakazahara bakarwara ariko cyane cyane ikintu kimaze kugaragaza ni ikintu kijyanye n'uburyo ikora disruption disruption nayo six bill twayita iki ukuntu izana nkatwe twabaye mu ntambara mu Rwanda hakaba intambara hakaba genocide ubona mbese ukuntu izahaza igihugu na society yose ugasanga abantu bahahamutse kubera ubwoba ariko cyane cyane ukuntu ibikorwa byose bizahara na chief disruption ariko simfite ijambo nabona 6-0 wamfasha aho ngaho disruption urebye ku isi ukuntu tumeze n'ubwo badufite n'ukuntu ibintu byahagaze iryo jambo disruption niryo nabonye
wakita iki umuntu yakita ko ari nko kurangaza ari nk'ikintu kirangaza abantu noneho bityo bagahugira muri ibyo ngibyo ni
oya ntabwo ari ukurangaza disruption mbese ni ikintu cyiza kika
ni ukuvuga ikintu gisenya cyangwa ikirangaza
harimo harimo gusenya harimo no guhagarika urumva niba abantu bagenderaga mu ndege bakajya hirya no hino zigahagarara iyo ni disruption
ni ikibuza rero ni ikibuza amahwemo ni igisenya kikabuza amahwemo urumva ariko umuntu
uretse urupfu ariko hari n'icyo no kurwara ariko hari n'icyo ngicyo gishingiye ku bwoba ariko cyane cyane n'ibisabwa abafashe n'ibisabwa n'abatarafatwa ibyo kuvuga ngo umwe kwegerana ujye kure y'undi ibijyanye no kuvuga ngo mbese ibyo uburyo abantu bagomba kwifata kugira ngo ubwo burwayi bwo kubageraho be kubutera abandi cyangwa se abandi be kubatera ibyo bintu byose bijyanye n'ubwoba na disruption nabyo bifite ingaruka ku isi cyane cyane bizagaragara bigaragara muri iki gihe biziyongera ariko hari na byinshi bizakomeza nyuma y'uko iki cyorezo gihagaritswe izo ngaruka rero ntabwo tuzizi nta muntu uzizi ariko ni mbi kugira ngo isi izongere yisuganye isubira uko yari imeze abantu bavuga ko bitazigira bishoboka nibyo ngibyo nagira ngo ntangirireho mvuga kuri virus gusa coronavirus ukuntu iteye ariko wende rero tugaruke ku bya Kagame na FPR na DMA nimvuga sinzi niba aho ngaho wenda hari icyo wanyunganiraho gato cyangwa se niba hari ikibazo 6-0 mbere y'uko njya ku bya Kagame
ndumva wabisobanuye bihagije ku buryo koko birumvikana isi irahahamutse abantu barahahamutse ikibazo kiracyakomeza nta uzi igihe kizarangirira ntabwo isi izongera kumera uko yari imeze mbere ni ukuvuga uko twabonaga iyi si uko ibihugu byari bibanye uko abantu bagendaga uko abantu bisanzuraga mbese abantu bazaba bahungabanye ukuntu ku buryo kugira ngo bizabashiremo bizatwara igihe kinini ni nk'umurwayi kera nk'iyo umuntu yabonaga umuntu warwaye malariya iyo yayikirukaga wabonaga akomeza guhuha n'umuyaga akamara n'indi minsi nk'ukwezi kunarenga kandi indwara ubwayo yarayikize ariko ubona mu by'ukuri atarongera nabyo rero ni ukwitega ko ibizabiherekeza ari ibintu bikomeye cyane ko ibintu byinshi cyane bizahinduka cyane cyane hari n'ikindi kintu nagiye mbona gitangaza abantu ubundi abanyaburayi cyangwa ibihugu byateye imbere byo mu Burayi na Amerika bafite ukuntu basuzuguraga cyangwa se babanaga nk'abakeba n'abarusiya n'abashinwa ariko nk'ubutaliyani muri ibi bibazo bufite bwaratabaje abashinwa nibo batabaye mbere kandi batabarana n'ibikoresho abataliyani batashobora kubona ahandi mu Burayi ndetse n'ibindi bihugu byo mu Burayi biza gusanga ibikoresho bizakenera bihangana n'iyi virusi byose mbese ibyinshi bikorerwa mu Bushinwa ariho bigomba guturuka ku buryo rero kubona nk'igihugu cyo mu Burayi kigira gutya kigatabaza Ubushinwa Uburusiya ndetse na Cuba ugasanga bohereje abaganga bohereje n'ibikoresho n'ibindi ni ikintu gikomeye cyane ni ibintu bizahindura byinshi mu miterere ya bino bihugu nagira ngo nyine dukomeze ndumva ku bya coronavirus ibyo twavuze birahagije yenda twazabigarukaho mu bindi biganiro biri imbere twareba noneho mu Rwanda ingaruka z'ibi bintu hanyuma tukanareba n'ibibazo abanyarwanda dusanganywe n'ikibazo cy'ubutegetsi bwa Kagame na FPDMI nagira ngo Dr. Théogène tugane naho ngaho
murakoze cyane 6B no kuvuga ngo iki cyorezo kije uyu mwanzi wa coronavirus aje asanga n'ubundi twifite ikibazo mu by'ukuri cy'umwanzi ufite ubukana mu mateka y'u Rwanda utarigeze ugaragara ateye nk'ukuntu ubutegetsi bwa Kagame na FPR buteye hari abantu duherutse kuganira ngira ngo tuvuga hari iki kintu nk'ukuntu icyorezo cyiza ariko kikaza ari igitero simusiga hari igihe abantu babyita existential threat aho ngaho mfasha 6 tubanze tubaze existential threat mu kinyarwanda umuntu yayitobanura
ni ukuvuga ikintu mbese ikintu gishobora no kubuza kubaho ikintu gishobora kubangamira kubaho
nibyo igishobora kubangamira kubaho nka za ibintu bakunze kwita ingero dushobora gutanga kugira ngo abatwumva basobanukirwe tuvuge wenda nk'iyo ntambara ya mbere y'isi yari existential threat kuko yabuzaga abantu kubaho hakagwamo n'abantu benshi cyane intambara ya kabiri y'isi ni uko nguko yari iteye izi jenoside zabaye mu Rwanda ari byibasiye abatutsi ari byibasiye abahutu izo nizo umuntu yita ko ari existential threats kuko ziza mu by'ukuri ari simusiga zivanaho ubuzima bw'abantu bari bifitiye impamvu tuvuga ko ubutegetsi bwa Kagame na FPDMI ari existential threats bitigeze zigaragara mu Rwanda ngira ngo urugero ingero zo nahaye abo twaganiraga iyo urebye ibyabaye muri 59 revolution muri 59 ibyabaye muri 73 n'ibyabaye muri 94 na nyuma yaho ukagerageza kubigereranya iyo revolusiyo ya 59 wenda itaza kuba igatindaho indi myaka 5 cyangwa se indi myaka 10 nta muntu wavuga ngo kubera cyane ko impinduro y'amatwara yifuzwaga muri icyo gihe ariyo kugira ngo abahutu nabo bagire ijambo mu gihugu cyabo cyababyaye nk'uko cyabyaye abatutsi n'abatwa. Ariko iyo biza no gutinda, ntawe ari kuvuga ngo iyo biza gutindaho ngo abahutu ngo bari gushira, ntabwo umuntu ye uko mbyumva iyo niko mbisesengura, wenda abantu bashobora kuba babyumva ukundi, ariko ntabwo mbyita ko iyo bitaza kuba icyo gihe hari existential threat yari gutuma mbese abahutu bashira
abatutsi kubera ko nibo mu by'ukuri bari babangamiwe cyane n'ibikorwa by'iyo revolution. Ndavuga
icyo nari kukigeraho, ariko icyo natangiragaho ni uko abifuzaga ko habaho change ni abahutu. Abatutsi bo ntabwo cyane cyane abari mu kazu, abari mu bwami ntabwo bifuzaga ko habaho change kwabeho impinduramatwara. Ariko iyo biza gutinda, niyo biza gutindaho, ntawe ari kuvuga ngo abo bantu bashaka ko habaho impinduramatwara ngo bari gushira ngo kubera ko tabaye uko bari muri sistemu y'ubukorone na sistemu y'ubwami yari imazeho imyaka n'imyaka, bari gukomeza nyine bagakomeza kugenda bakubitika, ariko hatariho ikintu cyiza mbese gisa nk'aho kije ari simusi gakiri bubamareho ku isi. Byaje kugaragara of course ko
ntabwo abahutu bumvaga ko iyo ubwami bukomeza ntabwo bari gushira, ntabwo babonaga ko ari ubutegetsi bwabica bagashiraho, ahubwo baravugaga bati ubutegetsi bufite ubukana bwinshi, ariko ntabwo bavuga ngo bashobora gupfa bagashira. Ahubwo icyo nanatsindagira ni uko nkurikije genize n'iby'amateka, nkurikije ibyo nagiye nsoma n'ibyo nagiye mbwirwa n'abantu bakuru, ntabwo muri kiriya gihe abantu bapfaga cyane. Ntabwo umuntu yavuga ko ubutegetsi bwicaga abantu ngo ku buryo abantu bari bafite ubwoba ko bashobora kwicwa bagashira, icyo ntacyo yari gihari rwose.
Wenda twihuse ko ntabwo hari ndazanamo iby'amateka gatoya cyane kugira ngo noneho nerekane uko Kagame FPR BMI iteye n'ukuntu ikora, wabijyanye n'ibya coronavirus. Ariko reka ngere no ku cya kabiri kijyanye na 73 hapfuye abatutsi, hapfa abahutu cyane cyane abanyenduga, uko mbyumva mu mateka ukuntu mujya mubisobanura n'ukuntu tubisoma, n'ababiguyemo ari abana babo ubungubu dufatanyije abaguye muri ibyo bintu byose n'abo batutsi. Ariko cyane cyane cyari ikintu cyo kirimo n'iterabwoba kugira ngo ari abo bahutu b'abanyenduga bari bafitanye isano na revolusiyo ya 59 cyane cyane no kwa Kayibanda n'abo batutsi, ni nk'iterabwoba ngo baceceke, kuko MLND n'abo basirikare bari bakuriwe na Habyarimana kugira ngo sisitemu yo bashaka kubiba n'akazu gashya bagomba kubaka bakabibe mu mahoro bazi kubakoresheje iryo terabwoba kugira ngo abantu baceceke. Biranashoboka yuko ibyo wenda byari gukomeza, ariko urabona byamaze igihe, ariko ntabwo byaje ari nka threat iri existential nk'izo zindi tuvuga ngo uvuge ngo iyo hataba ngo kudeta yo muri 73 ngo byari bicitse ngo abahutu bari gushira cyangwa se ngo abatutsi bari gushira. Ni ingoma zahinduye imirishyo icyo gihe zihitana bamwe, ariko ntabwo yari existential threat. Ntabwo ibyabaye byari existential threat ku bahutu benshi, nubwo nyine hari ababiguyemo ndetse n'abo batutsi babiguyemo, kuko nyine byari bimenyerewe kuva muri 59 aho ingoma ya cyamitsindwe, ubwo abatutsi bose natwe twese tutigeze tugira aho twakomotseho baba bami, ariko twabiguyemo turanahunga turashira. N'abahutu nuko nguko, ababiguyemo 73 ntabwo bavuga ngo 73 kondisiyo ngo zari z'umuntu ashobora kugiranya na existential threat, ikintu kiza mbese kibasira hafi abantu benshi, kikabazanira urupfu no gushira nk'ukuntu. Noneho ubwo tugeze muri 1994 byabaye existential existential threat ku ruhande rumwe ikomoka kuri MLND, noneho haza no kuvukiramo niyo yindi existential threat ya Kagame na FPR na DMI. No kuvuga ngo hari ku Banyarwanda muri mirongo kuva muri 1994 na nyuma yaho twagize existential threats zikomoka ahantu habiri, ariko ku Banyarwanda ingaruka ikaba imwe. Habiri ibyo twavugaga byo kuri coronavirus, tuvuga ko izana urupfu, ikazana ubwoba budasanzwe, ikazana kiriya kintu cyo twise disruption, mbese ibintu kuzahara byose bigahagarara, kuko ibyabaye mu Rwanda twese tubiziranyeho, ntabwo ari umwanya wo kubisubiramo, ariko hafi buri munyarwanda wese njye n'utaravutse ubu ngubu wavutse icyo gihe, iyo ni inkuru bakomeza kubwirwa ibyabaye muri 1994. Niba hari ikintu cyerekana existential threat, ari yakomotse kuri MLND, ari yakomotse kuri FPR. Nta handi ngira ngo haba mu gihugu kingana kuri ya gihugu gito kingana kuri icyo gihe cyari gifite ngira ngo hafi miliyoni 7, ubu ngira ngo bavuga muri ya mibare imwe umuntu apfa kwemera gusa, kuko imibare yose yo muri kwa Kagame barayitekinika miliyoni 12, ariko iyo ni existential, nazo zabaye existential threats ebyiri zikoze imwe, ariko zagize ingaruka kuri buri munyarwanda wese, yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwa.
Nagira nkunganire gato
nyunganira kuri aho ngaho mbere y'uko ngo
nagira mvuge kuri icyo cya existential threat, yuko twavuga nk'ikintu gishobora kurimbura imbaga, ikintu gishobora kurimbura benshi.
Eha, ngira ngo icyo kivugitse neza.
Ikintu gishobora kurimbura benshi, kandi koko nk'uko wabivuze muri 94 na muri 1994 icyo kintu cyarabaye, ku buryo nko ku Banyarwanda b'ubwoko bw'Abatutsi koko hari na gahunda yagaragaraga yuko bashobora kwicwa bagashira, kimwe n'uko na FPR DMI nayo nyuma yaje kugaragaza iyo gahunda yuko nayo yashakaga kuba yarimbura Abahutu benshi, bityo ugasanga koko ari amahano mbese ni ibintu bikomeye cyane by'amahano yabaye ku Banyarwanda mu gihe kigufi cyane, mu gahugu gato nk'uko babivugaga, mu gihe kigufi cyane, ku buryo buri muryango wose w'Abanyarwanda, buri muryango wose ufite amarira y'ikintu cyabaye muri ibyo bihe. Nicyo nagira nkunganireho gusa, wakomeza.
Urakoze rwose. Yes, urakoze cyane. Ni ikintu gishobora kurimbura benshi.
Ego.
Ubwo nashaka kwerekana ari 73, ari 59, 73, 94 na nyuma y'94, iyo ugeranyije ariko noneho ukareba ubukana bwa Kagame na FPR, iyo system ya Kagame mbese, iyo tuvuga Kagame tuba tuvuga system ye yose, kuko nta muntu umwe uba system, umuntu umwe yigarurira system akayubaka uko ashaka, kubera ko afite inyungu uko ashaka kwiyubaka n'ibyo ishaka kwivanamo, ariko umuntu umwe ntibishoboka ko ashobora kugenda ngo ajye hirya no hino ajye yica ngo afite abantu bakoreshe. Niyo mpamvu aho tugenda dukoresha Kagame, niyo dukoresheje iryo zina tuba tuvuga system, niyo tutakongeraho FPR na DMI, tubyongeraho cyane cyane kwerekana ibikoresho akoresha kugira ngo agere ku byo ashaka. Ariko iyo ubigereranyije muri dimension mu bice bitanu ukabiragiranye na coronavirus, nk'ukuntu twabivuze, icya mbere twavuze ngo coronavirus ngo ntabwo uwo mwanzi ushobora kumubona n'amaso ugomba gukoresha uburyo buhambaye kugira ngo ubone uwo mwanzi ahanini ntabwo agaragara ni nko mu kiri nko mu muntu wemera ibintu by'ubukristo ni nk'umwuka wera ntushobora kumufata ntushobora kumubona uretse ko abemera bavuga ko ushobora kubona ibimuturutseho umwuka wera ariko ntabwo coronavirus ushobora kuyibona n'amaso yawe Kagame sisitemu ya Kagame yo hari igice kinini cyo tubona ariko hari n'igice kinini cyo tudashobora kubona ari nacyo kibazo tugifite nk'abanyarwanda kuko muri 12,000,000 iyo virusi Kagame sisitemu yanyanyagiyemo yishe itangiriye muri iyo virusi Kagame system ya DMI cyane cyane iyo ugiye kureba amavu n'amavuko yayo ukayireba kuva muri Luwero ukuntu yubakiye muri Uganda mbere y'igitero cyo muri 90 ukareba uko yubatswe kuva muri 90 cyane cyane yubatswe abantu babiri bo bavuga bagize uruhare rukomeye cyane rwo gutangiza kubaka iyo DMI ni Kayumba na Kagame uko yakoze muri EPR ubwayo uko yakoze mu gisirikare cya EPR RPA ubwayo uko yakoze mu gihe cy'intambara hariya hose muri zone tampo uko yakoze mu gihugu ibyo byose ni amateka menshi cyane twagiye tubivuga tuzajya tugenda tunabisubira ariko nagira ngo abantu bumve uko iyo virus yagiye ikura ariko cyane cyane kumenya yuko hari igice kinini abantu b'abanyarwanda bataramenya ari nayo mpamvu ndaza kugisubiraho mu musozo cyangwa se tutanasoza n'uyu munsi tuzasoza mu kiganiro cy'ubutaha hari igice kinini cy'abanyarwanda bataramenya umwanzi wo bahanganye nawo nawe ari nayo mpamvu kumurwanya no kumutsinda bikigoranye kubera ko murabona nk'uyu nguyu tubijyanye na coronavirus yatwaye igihe cyangwa se na sida nk'ibyo nababwiraga muri za 80 abantu ntibari bazi turarwanya umwanzi uteye ute bitwara imyaka ababifinduye nta n'abandi abanyafurika ntabyo tujya twifindurira ubu n'ubu ngubu dutegereje ko hari umuzungu uzafindura neza uburyo iyi coronavirus dushobora kuyirwanya rwaba urukingo cyangwa se umuti nk'ukuntu amaherezo aribo bavumbuye ukuntu iyo sida iteye ukuntu yataka umubiri n'imiti abantu bashobora gukoresha kugira ngo bahashye ubwo burwayi bwa sida biturutse uko bumvise uko sida iteye n'ukuntu yataka umubiri n'ubu ngubu nk'ukuntu twategereje abazungu akaba aribo bagira ibyo bavumbura n'ubu ngubu nibyo dutegereje mudakangwa n'ibyo wumva Kagame avuga ati nazanye Marriott nazanye amahoteli twubatse conference center dufite amadrone twubatse uruganda ngo rukoremo imodoka ibyo byose ni baringa ubu Kagame nawe aricaye quarantine nk'ukuntu yashyize abanyarwanda muri quarantine nyine ubwo nawe arategereje aramutse anafashwe uyu munsi ntabwo ndumwifuriza ariko afashwe uyu munsi yapfa nk'undi muntu wese udafite amafaranga n'undi muturage wese wo mu Rwanda cyangwa se nk'aba ngabo wumva bapfa hirya no hino ku isi haba mu Butaliyani haba muri Amerika uretse ko bo baba muri ibyo bihugu bizavumbura n'umuti ariko nawe yapfa nk'aho ngabo ibi byose avuga ngo yazanye mu Rwanda ntacyo byamufasheho ubwo bukire avuga ngo yazanye ni ubukire bwe icyo ngicyo ni ugushimangira iki ko ubu turi isi iri muri periode yo kugerageza gushakisha uko babona umuti cyangwa se urukingo biturutse uko bashoboye kumenya uko iyo coronavirus iteye n'uburyo yataka umubiri n'aho bashobora kuyihera icya mbere ndagira ngo ntekereze iyo dimansiyo ya mbere niyo ngiye kuvuga ngo hari igice cya FPDMI cyo tubona kuko nitegeka u Rwanda niyifite leta niyifite igisirikare niyifite ibyo ngibyo byose ariko hari igice cy'abantu batabona kiri informeri cy'abantu batabona kiri hirya no hino kiba mu Rwanda kuri buri musozi kiba muri mu hafi mu gace kose ko avuga kagize sosiyete nyarwanda FPR irimo ariko ahanini abantu ntabwo hari igice cyo badashobora kumenya icyo ni icya mbere cya kabiri nuko system Kagame FPR DMI nayo ni internal parasite no kuvuga bya bindi byose twavuze ngo corona ngo irazi ifite ukuntu iza igapresenta umubiri wayo tuvuge na agakoko gatoya cyane ariko ubwo nabwo tukoresheje iyo mvugo ngo gafite structure uko gateye gashuka nyine aho ngaho kagomba gupenetra mu mubiri kamara kubona aho gashinga ibirindiro kakajya ndani kandi ntigashobora kubaho katari muri ibyo bice muri utwo warya twise iki 6 veri ni wagiye ko twise n'uduki uturema ngingo niko wabyise right
uturema ngingo
urumva na FPR system FPR DMI Kagame ni system ni internal parasite kuko uko yaje mu Rwanda amaheze uko yagiye imunga nyine ifata ibice by'u Rwanda bigize sosiyete nyarwanda nta kuntu ishobora kubaho atari uko itafashe ibyo bice n'ibitunga umunyarwanda ibitunga abanyarwanda ngo ibyo byose byakabaye bitunga umunyarwanda ari byikoresha ikoresha kugira ngo yororoke igende noneho isakara mu bice byose by'umunyarwanda kuri buri musozi muri buri nyarwanda yaba mu gihugu yaba hanze yacyo uretse ko noneho ubu ngubu yize no kugenda ijya no mu bihugu by'akarere duturanye ibihugu duturanye ariko urumva icyo kintu nagira ngo abanyarwanda bumve icyo kintu cy'uko FPR DMI Kagame ntibishobora kubaho atari uko bigomba gutungwa n'ibyagatunze umunyarwanda bigakoresha ibyo byose kugira ngo byibibe bigende bikura kugeza igihe bifatira abanyarwanda benshi ndetse n'abanyamahanga cyane cyane mu karere kacu icyo kintu cy'uko system ya FPR ari internal parasite mu banyarwanda nagira ngo icyo kintu turushaho kucyumva kuko tutaracyumva ni nk'ifi uyivanye mu mazi ntabwo yongera kubaho ifi igomba kuba mu mazi kuko ibitunga uko ifi iteye igomba kuba mu mazi umwuka uyitunga iwuvana mu mazi ibyo kurya irya ibivana mu mazi iyo uyivanye mu mazi ihita ipfa niyo
nyankunganire parasite ndibaza ko twakoresha nk'ijambo hari runyunyusi
aha runyunyusi yes
nk'abantu batunze inka bazi urwiha inziha kwa kundi urwiha ruza rugafata ku ruhu rw'inka nyine rukabaho rutyo rukanyunyuza bikaba mbese rukaba ariho rukura ubuzima bwarwo
rwose ni icyo ngicyo ugisobanuye neza icya gatatu dimansiyo ya gatatu nk'uko twavuze ngo coronavirus ntabwo itoranya ipfa kubona ikintu gifite ubuzima yaba gacurama yaba kandi gakoko bavuga ko igomba kuba yarasimbutse ikaza ku bantu yaba umuntu ipfa kubona ahantu hari uturemangingo cyangwa se akaremangingo kuko kugira ngo ishobore kubaho niko igomba guheraho gufata ikajya mu mitsi ikajya ndani ikavanaho ibitunga igashobora kororoka na system ya Kagame na FPRDMI ubundi wakavuze ngo yahereye cyane cyane mu kuvuga ko ari abantu bese cyane cyane twaje tuvuga ndavuga FPR twaje tuvuga ko tuje gucungura abanyarwanda bose tuje gucungura u Rwanda bikubiye muri ziriya ngingo munani zo twavugaga nka gatigisimu ariko uko bya uko imyaka yagiye ishira uko ibihe byagiye bisimburana ayo ni amateka ntabwo ari umunsi wo kuyavuga cyane bakavuga ko ari twebwe twagatwitse genocide y'abatutsi Kagame ko ari we wacunguye abatutsi baka ariko ibyo byose iyo urebye uko duhagaze uyu munsi berutse guhurira i Buruseli 6 days mu rwego rwo twibukaga Kizito nako bimeze nyine umuntu umwe Kagame agira akamwica yaba Kizito yaba abandi bose bagiye bapfa ntabwo nabasubiramo ngo mbabare uhereye muri FPR ukajya mu Rwanda mu Batutsi mu Bahutu kugeza no kuri ya magingo abapfa buri munsi ikintu kimaze kugaragara nuko Kagame nibyo koko iyo ari kumwe nabo batutse bo basirikare b'abatutsi ba FPR ba DMI n'abandi nyine bashaka kuvuga ko bariho kubera ko bagomba kurengera abatutsi hatazongera kugira umututsi upfa bakabikoresha mu Rwanda bakabikoresha muri Congo mu Burundi muri Uganda abo bahanganye nabo bose n'iterabwoba babikoresha nk'iterabwoba ari ukwiye igiye kureba usanga ko Kagame nta bwoko agira waba umututsi waba umuhutu waba umunyenduga cyangwa se umukiga waba uko abantu bagiye bahunguka amazina batwita ni menshi cyane abakomotse Burundi Uganda Congo Tanzania hirya no hino muri abo bose cyane cyane icyo Kagame abagambirije na FPRDMI nuko ugomba gukorana nabo bakagukoresha nk'igikoresho cyo kugira ngo bakore ibyo bikorwa byose umukanye ndabigeraho ariko twagiye tubivuga cyangwa se waba utemeye gukorana ugaceceka ukaruca ukarumira ukamera nyine nk'ukuntu abatutsi babayeho muri FPR cyangwa se babayeho mu Rwanda uko cyane cyane abahutu bamenye kubaho kuva muri 1994 ingoma z'abahutu ziviriyeho kimwe emerende itsinzwe uko bamenyereye kubaho no mu bihugu hirya no hino nukuruca ukaromira nibwo ubona amahoro waba atari ibyo wagira icyo uvuga nubwo byaba kuririmba nka Kizito Mihigo cyangwa se ukamuhungira kure nkatwe twahoze muri FPR ukamuhungira kure uti nzagira aya mahoro ibyo ntabwo bikiri amahoro icyo kimwe na coronavirus ntabwo Kagame atoranye ntabwo atoranye ndetse cyane cyane abantu basa nkaho akeka ko bagomba kuba bafite ingufu nke kubera ibyaha baba barasizwe cyane cyane nk'abahutu nibo agenda atoranyamo abagomba gufasha iyo Kagame virus abandi nk'abatutsi akabakoresha akoresheje iterabwoba akavuga ati muramuka mutaje muri ibi ngibyo turimo muri ubu bwicanyi amaherezo abahutu bazagaruka babamare cyangwa se baba ari abasirikare na DMI yakoresheje mu bikorwa by'ubwicanyi none se abantu ba DMI amaze gukoresha bangana iki 6 days kandi ukabona nk'ukuntu yakurikiranye Kayumba kugeza kuri aya magingo abashaka kumwica ukuntu yakurikiranye abantu bose n'abatari hanze y'igihugu bamuhunze ubungubu ugiye kuvuga banziza bategetse DMI ukavuga ba Dr Ndahiro bategetse DMI ukavuga ba Keke bategetse DMI ubu baricaye bategereje urwo Kagame azabagenera kubera ko iyo gukoresheje mu bikorwa by'ubwicanyi nta handi ushobora kujya ubwo ubuzi ko ugomba gutegereza urupfu rwazakugenera. Ni ukuvuga
Mm.
ngo hari abantu bari vulnerable, hari abantu nk'ukuntu abafite imyaka 60 no hejuru, abarwaye diabete, abafite high blood pressure, ubu ngubu bavuga ngo muri iki cyorezo cya coronavirus ngo cyane cyane iza ibibasire, ariko ni ahantu hose iyo coronavirus yabona hari ingufu nke, umubiri ufite ingufu nke, kubera ko umubiri uko ugenda usaza ugira ingufu nke cyangwa se uburwayi igapenetra aho ngaho. Na system ya Kagame igenda ishakisha mu bantu bashobora kuba bafite ibyo bibazo yagiye ibatera, akaba risubiramo ibataka ariko inabakoresha kugira ngo ikomeze yororoke. Ntuza ya kane, dimansiyo ya kane nyine nk'uko twavuze sinyitindaho, ni cyo cy'uko izana urupfu ikazana na n'iyo disruption, iyo navuze mbese kuza isenya izana akaduruvayo, ibuza amahoro nk'ukuntu mbese tubona kuri iki gihe. Byose ibyo ubona coronavirus izana, ukuntu izana ibintu gusenyuka, ukuntu izana abantu mbese ku ibikorwa byose bya kijyambere bigomba guhagarara, amaherezo, ubukungu bukazahara, ibyo bintu byose iyo utangiriye muri 94 ukareba ibyabaye ku Rwanda, nibyo n'ubundi ugiye kureba FPR-DMI, amaherezo izabiba bikarushaho kuba bibi, kuko ubu ngubu turacyari iyo system, hari igihe system iba ikiriho ariko abantu bataramenya neza uko ibintu byifashe. Nk'uko none sijya kubona coronavirus yataka Amerika, Amerika ubu ngubu iyo urebye amakuru cyane cyane wenda ubwo mwe mubona amakuru mpuzamahanga, ariko ahangaha iyo ushyizeho televiziyo kuva mu gitondo amasaha 24 ni igihugu kiri mu ntambara, n'umukuru w'igihugu agomba kuza kuvugana n'abanyamakuru buri munsi, akavugaho ibintu bigeze, bakavuga ibyo bakora, iby'igisirikare kigomba gufashamo, amavuriro bagomba, kandi ni mu ntangiriro y'iki cyorezo. Nubwo u Rwanda tumaze imyaka 25 n'umusago turi muri za crise, wenda zitagaragarira abantu ko ari crise, uretse ibyabaye muri 94 intambara zabaye muri Congo, ariko ibyo byose ni ibintu byo ubona ko ingaruka z'iyo system FPR-DMI igomba kuzagera ku gihugu cyacu. Ntabwo uwavuga ngo ni uyu munsi, kuko n'ibi bya coronavirus byaje ntawe ubitekereza ko ariko bizaza, ariko n'ibyo kwa Kagame ne system yubatse kuriya amaherezo iyo virus izasenya igihugu, yashenye byinshi n'ubira cyasenya, kuko cyane cyane ibisenyuka mbere y'ibindi ni ubuzima bw'abantu tugenda dutakaza mu bwinshi burenze n'ibyo coronavirus imaze kwica, n'ibyizongeraho ukica. Imibare ya Kagame system ni minini cyane, ntabwo wanabigereranya, ariko cyane cyane dimansi ya gatanu ni ikintu cy'ubwoba. System ya Kagame yabibye ubwoba mu Banyarwanda, muri buri muryango, kuri buri musozi, hanze y'igihugu no mu gihugu, mu karere, mu buryo mu by'ukuri bitigeze bibaho mu mateka y'igihugu cyo twita u Rwanda. Nta na rimwe ugomba kubuza amateka y'u Rwanda Sixth Day kundusha mu byo mwumvise, ibyo mwigishijwe, jye narabyigishije mbisoma mu bitabo cyane cyane by'abazungu, n'ahanini ibindi nyine byo maze kwigisha n'ibyo namenye aho Mariya Guhunga nka banana n'abandi Banyarwanda, nkava muri ako kazi uko nabagamo muri iyo babo yo nabagamo ya EPR n'akazi kwa Kagame. Ariko nta na rimwe u Rwanda rwari rwahangana n'iyo existential threat, nibagiwe uko wayise, ifite ubukana nk'ubwo ifite muri iki gihe. cyane cyane ihereye ku bwoba ibiba mu banyarwanda nabwo bukayifasha noneho mbese kuba runyunyusi igomba kuvana mu banyarwanda ibyo yifuza byose ariko ubundi byakabaye umutungo w'abanyarwanda byakabaye bifitiye akamaro abanyarwanda ariko yo ikabikoresha kwibiba no kororoka ari byo bimajije ku butegetsi imyaka yose imaze kuva muri 1994 reka mfate aho kuko aho ngaho sikuse wanyunganira hanyuma turebe uko dusoza
Fata kuka urakoze cyane kuri izi ngingo eshanu usobanuye zerekana mu by'ukuri ukuntu iyi ubutegetsi bwa Kagame FDMI ukuntu ari runyunyusi n'ukuntu mu by'ukuri ari nka corona nka virusi ya corona mu mubiri uko ubwo butegetsi uko iyo system yubatse imeze mu gihugu ni nk'iyo nkongwa nyine iri mu mubiri igenda imunga kandi nayo ikaba runyunyusi nyine kugira ngo ishobore gukomeza kubaho birumvikana kandi koko ibintu by'ubwirasi bisigaye bigaragara ubukungu bwinshi cyane mbese ndavuga ibintu byo kwiyemera kugaragaza ko u Rwanda rukize cyane kuba nka perezida afite indege iyi corona itaraza buri cyumweru yabaga afite urugendo yakoze aha n'aha n'aha igihe usanga ibihugu bikennye nk'u Rwanda ingendo za perezida mu mahanga ari ingendo nkeya cyane 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 ko buri rugendo uhenda igihugu rukagitwara amikoro menshi cyane ariko we buri cyumweru yagendaga kandi akagenda nyine ari perezida akagenda igihugu gifite ibyo kimutangaho byinshi cyane muri icyo gihe ugasanga abanyarwanda baricwa n'inzara abantu bongeye kurwara amavunja mu gihugu ugasanga abana biga babuze epfo na ruguru kandi Kagame akomeza kuzenguruka isi hamwe nyine n'abanyakazu bazenguruka isi hirya no hino berekana ko mu by'ukuri ari nk'abantu baturuka mu gihugu cyakize cyarengutse cyarenze ibindi byose ugasanga nk'ingendo hari nk'umuntu wahoze avuga nk'ingendo Perezida Kagame yakoze mu mwaka wa 2019 mu mahanga ugasanga nta wundi mu perezida ku isi wagenze mu mahanga nk'uko Kagame yahagenze mu mwaka wa 2019 ugasanga nta wundi mu perezida wakoze ingendo zingana n'izo ngizo hanze kandi zigakorwa n'umuntu uva mu gihugu gikennye cyane hari abavuze ngo ariko se ngo atagenze ngo igihugu cyakura hehe amikoro cyakura hehe bituma gitera imbere ngo ko igihugu kiriho gitera imbere mu by'ukuri nabyo mperutse rwose gukurikira ibiganiro by'abashakashatsi ku by'ubukungu berekana yuko umwenda u Rwanda rufite ari umwenda uteye ubwoba ni umwenda ukomeye cyane ahubwo yenda izo ngendo uko kwibonekeza n'ibindi bituma komeza gusaba iyo myenda hirya no hino kandi iyo myenda mu by'ukuri izishyurwa n'igihugu izishyurwa n'abanyarwanda bariho ubu abazabakomokaho n'abazabakomokaho bandi bityo ahubwo igihugu ugasanga gisa naho cyagurishijwe mu gihe abantu baba bavuga ngo ariho arazenguruka isi agishakira amaramuko ni nk'aho bavuga bati atagiye gusabiriza ntabwo twabaho kandi mu by'ukuri we ari umuntu ugomba kuba mu miterere ye ari umuntu uba ushaka kugenda akajya hirya no hino akagaragaza ko ari umuntu w'igitangaza bityo agakomeza nk'uko nyine abeshya n'abantu ni nka bino twavuga byiriya mibare n'ahandi akibonekeza nk'umuntu w'igihangange umuntu udasanzwe ku isi birumvikana rero ko atanyunyuje igihugu ntabwo ubwo bushobozi bwaboneka ntabwo izo ngendo yabona amikoro yo kuzikora ngo ajye mu mahanga kandi aherekejwe n'imbaga ibimuherekeje aho agiye hose muri iyi minsi haravugwa ikibazo gikomeye cyane ndabona nota tujya ku mwanzuro nagira ngo yenda nabyo tubivugeho gatoya abanyarwanda bariho barasenyerwa abantu bariho baravuze induru hari nk'iyo ngingo ya gatanu umaze kuvugaho kiriya kintu cy'ubwoba FRDM yabibye mu banyarwanda, ugasanga umunyarwanda ari uri mu gihugu ari uri hanze ubwoba bwarabasabye, ugasanga rwose abantu aho bari umuntu aratinya n'uwo bari kumwe, agasa mbese nk'abandi bavuga ati umuntu aratinya agatinya n'igicucu cye. Icyo kintu cyo kubiha ubwoba mu baturage mbona kimaze kugera ahantu gikomeye cyane. Nahoze numva ejo bundi aho umugore yavuga ati nibaza n'imbunda baturase aho kudusenyera gutyo, ugasanga mbese abantu ubwoba bumaze kubarenga, bumaze kugera ahandi bavuga ati ubwoba mbese ukuntu merewe birutwa n'uko napfa. Hari akantu nahoze numva ejo bundi avuga ntireka ngafate nzakumvisha abantu ako kantu k'ubwoba buri mu bantu mu baturage, ariko n'ukuntu abaturage batangiye gutera ya ntambwe bavuga bati aho kugira ngo tumere gutya, aho kugira ngo dukomeze kugaraguzwa agati byarutwa n'uko twapfa tukagenda. Nagira ngo ako kantu gashyiremo hanyuma tuze gukomeza, ariko nagira ngo icyo nacyo tuze kugira icyo tukivugaho rwose, ibintu byo gusenyera abanyarwanda hirya no hino ugasanga uburyo bikorwamo ni uburyo busigira abanyarwanda benshi amarira, ni uburyo bugaragaza kuba mu mujyi wa Kigali no hafi yaho uri umukene uba umeze nka ka kanyoni kaba karitse ku nzira uba wabaye nzapfa nzakira simbizi. Reka twumve aho abo baturage bavuga bati nibaza n'imbunda baturase aho kugira ngo
twebwe nabwo tukiyitaho coronavirus, turabona ari coronavirus ni ibi ngibi twebwe ngiriya ndwara twanayibagiye sinari turimo turabona coronavirus ari ibi ngibi, urabona ahangaha indwara twayihinduye ibi ngibi, ntabwo indwara tukiyitayeho icyo twitayeho ni ibi ngibi twanayibagiye kinabaho. Coronavirus turimo turabona ko ari ibi ngibi ari byo biza batuzanyemo, amazu yacu arakomeye naho agiye gusenyuka twihanga dusiba kurya icyumweru kimwe tukubaka amazu yacu ikindi cyo ikindi cyumweru tukarya kandi tukagabana n'abantu bakaba mu buzima bwiza. None turimo turabona abantu badusenyuraho amazu ngo dusohoke tugende ngo turi ngo kuri za ruhurura, izo ruhurura ntabwo tuzi impamvu arizo zigiye kudusenyera aho twasenyewe n'abaturage cyangwa se tugasenyera Rwanda n'amakimbirane twe rwacu twakigirira. None turimo turasenyera Rwanda leta kandi leta irimo kutubwira ko leta ari umubyeyi, ni umubyeyi usenyera abana bayo, abana ntibige, abana bakarara hanze banyagirwa, ni umubyeyi nyabake niwe barimo kutubwira ngo tuvuge ko ari ibiza ngo twe tujye hejuru y'inzu ngo twisenye baduhe 90 tuyasinyire, ariko mu baturage arimo barimo kuyanga uhereye kuri jyewe kuko jye ntabwo najya gutora 90 ngo njye kwisenyera inzu kandi nzima gusenya ihagaze. Nakubwiye ko igipangu kimwe gihagaze 8,500, ikindi gihagaze 11. Twebwe abaturage twagize impungenge twahangayitse, abana bamwe twanababuze bacite bagiye bafite ubwenge bavuga ngo turapfuye turashize.
Nk'aba bari hano uru rubyiruko abana barabashyira he, uko uri kubibona nawe ushobora kubireba ukagira agahinda sibyo? Nk'ubu ngubu abana b'abanyarwanda turajya he,
bamwe turimo turanga no kuvamo bakaza bakazidusenyera ahubwo nibaza n'imbunda baturase kuko n'ubundi batwishe byarangiye.
Nguko uko baturage bavuga ati nibaza n'imbunda baturase n'ubundi batwishe byarangiye. Aho ngaho ni mu mudugudu wa Kangondo Nyarutarama mu karere ka Gasabo, ubwo ayo majwi yari yakiriwe n'umunyamakuru w'igitangazamakuru cyitwa Umubavu TV, bakaba barabitangaje ku itariki 20 z'ukwa gatatu, ni ukuvuga hashize iminsi itatu. Ndagira ngo nibutse ariko ko mbere y'uko binagera aho ngaho aho abaturage bavuga bati n'ubundi ntibaturase batwishe byarangiye, icyo kibazo yigeze kugira icyo akivugaho ibyo byerekeranye no gusenyera abaturage, ahubwo avuga ati ahubwo twe turi abantu beza, ahandi bazana tingatinga ikayori kajugunya iyo ngiyo n'abantu bakajyana n'utwabone iki. Mu by'ukuri ni nko kuvuga ati utumva yuko dufite politiki yo kugira ngo dusenyere abo tugomba gusenyera, ahubwo azajyana n'ibyo twasenye nawe tingatinga iyore ijugunya iriye. Reka numvishe abatwumva aho Kagame yavugaga ibyo ngibyo, hanyuma Dr. Théogène Rudasingwa mukanya ndagusubiza ijambo ugira icyo uvuga kuri icyo ngicyo, hanyuma tugane no ku musozo w'iki kiganiro cyacu.
Mu by'ukuri niba mwajyaga mugereranya ibintu bimwe bikorwa hano cyangwa n'ibikorwa n'ahandi, umubwiye uti nta hantu ndabyumva ku isi ko bagira batya bagasenyera umuntu, niyo hari impamvu aho nakumva ko mu Rwanda ukora ibitangaza bidakwiye gukorwa ibintu bibi ariko ahandi bazana za katapira zorazizi za tinga tinga uko bazita rwose baka ahubwo hano murabitinya no wakoze amakosa muramutinya ariko ahandi baraza bakamutwariramo baga tinga tinga kazi gaterura inzu n'abarimo n'iki kazi irashyira hari kandi byubahirije amategeko yabo bashyize rero icyo nemeranya nawe icyo ibintu byose biba bikwiye gukorwa mu buryo busobanutse hariho n'amategeko
ngibyo rero ko Kagame asobanura icyo kibazo cyo gusenyera abaturage aho wavuga ati mu bindi bihugu ibyo bihugu nta nubwo navuga ibyo aribyo ati ahandi baraza bagasenya bishyiraho amategeko atuma baza bagasenya noneho n'abari muri ayo mazu nabo bakayorana n'ibyo byondo byose bakajugunyira iyi birumvikana rero umutegetsi nka Kagame umwami mu by'ukuri kuko mu Rwanda ntabwo yigeze haba n'umwami wari ufite uburemere nka buriya kuko abami kera abize iby'amategeko amateka y'u Rwanda abazi uko ubutegetsi bwari bumeze mu Rwanda umwami burya nawe yagiraga abantu bashoboraga kumwira bati sigaho yagiraga abantu ndetse bashobora no kuvuga bati iki ntabwo kiri bukorwe kandi ntigikorwe rero Kagame ubwo butegetsi bwose buri mu maboko ye nawe ati ahubwo hano murabiti ni ukuvuga muri make abwiye abantu be ati ndetse nabo ngabo n'abavuga ngo aya mazu ni ayacu ntituyavamo muyore mugende mujugunye iyo ngiyo Dr. Theogene Rudashyingwa nagira ngo nibutse nyine ko ari umutumire dufite muri iki kiganiro cya radio Ishakwe ijwi ry'ishyaka Rwanda Freedom Movement ikiganiro twahaye inyito Kagame na corona na virusi ya corona abanzi babiri mu gihugu kimwe nagira ngo mu kanya tuze kugana ku musozo ariko nagira ngo ugire icyo uvuga kuri ibintu byo gusenyera abaturage n'ingaruka bishobora kuzagira muri kiriya gihugu hanyuma dukomeze ikiganiro ijambo ni ryawe
urakoze cyane Six Bear ku magambo yo Kagame akunze kuvuga hari igihe kubera ko nagize igihe kirekire cyo gukorana na Kagame hafi imyaka myinshi hari igihe njya ntekereza ngo hari igice wenda cy'uko ateye n'imikorere ye ngomba kuba naribeshyeho mu bihe bimwe ariko kandi nasubiza ubwenge kugira nkibaza nti ko Kagame yakuriye mu nkambi y'impunzi nk'izo nanjye nakuriye yakuriye za gahunge ngira ngo niba nibuka neza kuko nakuriye iyo ngiyo za Nyakivara agomba kubazi inzu iyo babagamo akaruri ko babagamo si ntabwo babaga mu nzu y'ibati natwe ubwa aho nakuriye mu nkambi z'impunzi aho impunzi ziba hari ya Nyakivara n'uwasubira yungu uyu munsi uretse ko impunzi z'abatutsi zasimbwe n'impunzi z'abahutu ahantu hitwa Rwikubo hari umuntu wo nigeze gutuma hambere mu myaka yashize arambwira ati ahandi ho wakuriye ubu ngubu uretse ko hari abahutu nta kindi cyahindutse iyo nibaza iyo Kagame arimo kuvuga abo bakene cyangwa se abo yita ngo nabatindi nyakujya akavuga ko bakwiriye kugenda bakabasenyera nayo mazu ndibaza iyo mazu iyo barimo ukuntu yaba ateye ukuntu yaba arimo abikurusha utuzi tw'utururi two twabayemo za Cyangwari za Gahunge za Nyakivara za Rukinga ayo mazu we avuga ubwo butunzi bwo yari afite agomba kuba yabayabonyemo noneho akarushaho kumenya ko ibyo bintu ari bibi cyane noneho ngo agende yiyibagize ibintu nk'ibyo ngibyo uko yakoze yagendesheje ibirenge nk'ukuntu nabigendesheje ngo aho yabaga muri ako karori abantu ahanini baragenda bakajya inyuma y'inzu bakajya kwituma mama uretse ko mama aho twakuriye rwikubo bazagende mubaze six hano twakuriye mama yigeze kubona igikopo kubera ko muri ako ahawe n'abacungaga izo nkambi z'impunzi yari afite ako kazi ko karori kakazuka kashakaje ibyatsi akamenya uko agakora neza agakora n'ukuntu winjira nubwo hanini twamaze igihe nta nzugi n'amadirishya bibaho ariko abona ari ahantu hasukuye ateraho urutoki n'iki kuko ibyo twaryaga aho UNHCR Loni yarekeye aho guha abantu ibyo kurya nibwo twize kujya twihingira ibyacu ibyo ndabitangaho urugero ko ubuzima bwo twakuriyemo mu buhunzi bwakatubereye isomo rikomeye cyane kuko six days ukuntu twakuze amateka yanjye nyegeranyije n'ayawe wasanga rwose tubegenjeho ubwo waburo mukire cyane iyo urebye jyewe uko nakuze n'ahantu nakoze n'uburyo twabayeho ibyo na Kagame
umuntu wavukiye umuntu wakuriye mu nkambi n'umuntu ukuriye ahandi hatari inkambi biratandukanye cyane
udakangwa rero abantu nagira ngo nsabe abanyarwanda buriya abantu benshi ntabwo bagomba no kuba bazingira ngo amateka ya Kagame cyangwa se natwe ibyo bihangange babona imbere abajenerali abo badema birirwa bica abantu ariko twakuriye mu nkambi z'impunzi ubundi ibibi waciyemo byakakubereye isomo kuvuga uti ese ikintu cyo twakora mu Rwanda kugira ngo ibi bikoze byo twaciyemo bitazagira abandi bibaho byaba ari ibikorwa nk'ibi abantu bo babona Kagame afite indege yavanye mu mitsi ya FPR kavana mu mitsi yaba mushyize ku ntebe abenshi bapfuye n'abandi bakiriho baraho ngaho basamisazi ibyinshi yavanye ku Banyarwanda yavanye ku bujura akabona afite indege bakabona afite amago bakabona afite amasambu bakabona afite inka bakabona afite imodoka zigandagaje aho ngaho bakabona ari umwami nyine uretse ko atari n'umwami uganje uha amahoro nk'ukuntu tujya tubyumva rimwe na rimwe mu mateka y'u Rwanda avuga ko ari abami baganje bagaha amahoro abanyarwanda bagatekereza ngo Kagame niko yahoze ameze ariko Kagame yakuriye mu nkambi z'impunzi mu bukene nk'ubwo nanjye cyangwa se n'abandi bantu bakuriyemo ababa ubundi icyo nagira ngo nkivuge abantu bacyumve n'uwo muturage uvuga utya ibyo afite ndahamya ko bire byakuba inshuro nyinshi ibyo Kagame n'umuryango wari ufite gahungeho yakuriye mu buhunzi icyo ni icya mbere
icya kabiri
ibintu reka wenda ibyo uzakoze ikindi kiganiro mu kwa gatandatu kugira ngo hore igice cya kabiri kuko hari ibindi nashaka kuvuga mu gusoza tutabibonera igihe ariko kuri ibyo byo gusenya nagira ngo mvuge ko ibyo se Kagame adakora ni ibihe byo coronavirus idakora ko ari byo twaciyemo tuvuga niba ari ukwica Kagame arica nka coronavirus niba ari abantu mu kugira ngo gurwanye na coronavirus ubu imipaka hose hirya ku isi hirya no hino barayifunze ariko Kagame wize gufunga imipaka na mbere ya coronavirus yafungiye abantu miliyoni 12 mu gihugu ntabwo mu Rwanda bavuga ngo umuntu ashobora kurya cyangwa ahaguruke ngo agiye aho ashaka barafunze uretse n'ibyo yafunze umupaka na Uganda yafunze umupaka n'u Burundi coronavirus itaratangira iyo Kagame virus yari yarateye ituma n'iyo mipaka inafunga ibyo rero umuntu ukora ibyo byo kwica yaresanzwe yica nk'ukuntu za virusi zica asanzwe afunga imipaka nk'ukuntu mu guhangana na coronavirus abantu bafunga imipaka ariko noneho ibyo gusenyera abaturage bavuga ngo bafite ibintu bidasa neza kuko ashaka iryo shusho nyine ryo kuvuga ngo ko hari ibintu byo yubatse muri Kigali nk'aho u Rwanda ari Kigali ibyo ni ibintu biri fake nka za nkuru bavuga ngo biri fake nayo majyambere ya Kagame ari fake ibyo rero mu kugwenda tuzashaka undi mwanya igice cya kabiri nagira ngo tuzavuge iyo uhanganye n'abanzi babiri no kuvuga ko ufite za emergencies cyangwa se urgence ebyiri bihe bidasanzwe icya kabiri nk'ukuntu bavuga ko ubu ufite za crise ebyiri ese muri izo crise ebyiri dufite ya coronavirus na Kagame virus DMI virus cyangwa se FP virus uko twazita kose twabyifatamo dute kuko hari imyifatire ku bantu bahanganye n'ibyorezo bimeze bityo uburyo tugomba kwifata kwaba ari ukuhe tugomba gutangirira kurushaho kumenya umwanzi urabona ubu ngubu kugeza igihe abantu bazamenya uwo mwanzi neza imiti ivura n'urukingo rushobora gutuma wikingira iyo ndwara biracyatugoye twizere ko ruzaboneka mu gihe ese ibyadufasha iki cyorezo nyine cya Kagame FPL DMI tuzakivana mu kumva neza mu kumenya neza uwo mwanzi duhanganye nawe ateye ate yatakate tugomba kumenya uburyo tugomba kwikingira tugomba kumenya uburyo tuvura icyo cyorezo cya Kagame FPL DMI virus tukanamenya n'uburyo tugomba guhangana nabyo ntihazagire n'ikindi gihe mu mateka y'u Rwanda bazadukomokaho nejo bundi bazongera guhangana ibya coronavirus na zindi zizagenda ziza ariko iyo ufite ukuntu wubatse imbaraga mu gihugu wubatse imbaraga mu mubiri icyorezo gishobora kuza kikakwataka ariko ukamenya uburyo uhangana nacyo ikibi cy'iyi virus ya Kagame na FPDMI nuko kiduha ingufu nke cyane noneho n'icyo cya coronavirus cyaza kikatwiraramo ndetse kikagira impact ikomeye cyane n'ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwacu nk'abanyarwanda wenda twadusoreje aho ngaho uzashaka undi mwanya 6 day dukore igice cya kabiri ubwo ngo twifade dute muri izi emergencies ebyiri muri ze crise ebyiri ari ya corona ari niyo Kagame murakoze
ya ndagushimiye cyane ku magambo akomeye cyane ku gisengura gikomeye cyane ukoze muri iki kiganiro nk'uko wabivuze utinda twakora iki no kuwa gatandatu ndumva twagitegura tubisezeranije abatwumva tukazakomeza kino kiganiro birumvikana ibi ni ikintu gikomeye cyane kuko abanyarwanda kuko bari hahandi bari imbere y'ikintu gishobora kubarimbura ikintu gishobora kubarimbura ntabwo ikiri imbere yabo ariyo corona ariyo virus ya corona yonyine hari n'ubwo butegetsi nabo ubwabwo bumaze kugarika ingogo bumaze kukwesha imbaga kubyo bigaragara ko abanyarwanda nibakanguka ngo bagire icyo babikoraho birumvikana ko nyine wa mugani hazarimbuka benshi cyane ni ngombwa ko dutekereza hakwiye gukorwa iki cyakorwa ryari cyakorwa gute koko abanyarwanda bakarushaho gukanguka nagira ngo rero nshimire abaduteze amatwi nibutsa ko yari radio ishakwe ijwi ry'ishakwe Rwanda Freedom Movement tukaba twari kumwe muri iki kiganiro na Dr. Theogene Rudasingwa umuyobozi mukuru w'ishyaka na Nsanganfura umunyamabanga mukuru w'ishyaka iki kiganiro cyari gifite inyito Kagame na virusi ya corona abanzi babiri mu gihugu kimwe n'ibya bihanga bibiri bidakwirwa mu nkono ni ukuvuga mbese ko abanyarwanda imbere yabo hari abanzi babiri baremereye bakomeye bafite ubukana babugarije abanyarwanda bazibohora bate bazabigenza gute nagira ngo rero nongere nshimire abaduteze amatwi tuzakomeza iki kiganiro muri iyi minsi iri imbere.